Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga lino, Uganda Bureau of Statistics UBOS, kifulumizza kalenda erongoseddwamu ng'eno egenda okugobererwanga. Mu kufulumya za alipoota ezikwata ku bibalo ebikolebwa ekitongole kino, enteekateeka eno ereeteddwa okwanguyizaako bannayuganda okugobereranga ebyo ebifulumizibwa ekitongole kino. Didacus Okoth nga yakulira ebyamawulire okuva mu kitongole kino alambuludde.
Era mu kiwandiiko kino tutegeezebwa nti ettengejero ly'ebibalo ligenda maaso okwongera okufulumya ebibalo ebirala ebitali ku bino bye twogeddeko, okugeza ng'akatale k'ebintu bwe kayimiridde, alipoota eyo efulumizibwa buli mwezi, era nga bannaffe abasinga abali wano mutuyambyeko nnyo okujja okubeerawo ne mubuulira eggwanga akatale k'ebintu nga bwe kayimiridde buli mwezi. Waliwo alipoota endala ekwatagana ku by'okuzimba naye efulumizibwa buli mwezi, ate n'ebyo ebikolebwa mu makolero, ebintu ebikolebwa mu makolero nayo efulumizibwa buli mwezi. Alipoota esembayo ye yekwatagana ku muwendo gw'ebyensimbi zonna ezifunibwa okuva mu bintu ebikolebwa ebikolebwa n'obuweereza obuweebwa mu nsi, yetuyita gross domestic product.